daddy. You better know your code. Zali wa mabibi wa kuwanira. I am addicted to you, ni wa kuwanira. I am sorry, ni wa kuwanira. I think a daddy won't send ni wa kuwanira.
Zali wa mabibi wa kuwanira. I am addicted to you, ni wa kuwanira. I am sorry, ni wa kuwanira. A wiki wa ni wa send ni wa kuwanira.
Sorry, daima. Tigana kulinda buti na guma. Atanga si subiri chiganda kudakuwa.
Don't want to take care of my baby. My baby's on the road.